Scheiße.
Tschüss! Vicky Pondis!
Yeah!
Boosa!
See your smile. See your body, hips don't lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile. See that body, hips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
Ile hata namba yako, mina mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
Oh yeah. Basi come home nimalize.
Zijune.
Alright. Basi feelings nimalize.
Zijune.
Basi come home nimalize.
Zijune.
Basi feelings nimalize.
Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah.
I know what I got to make you fall in love with me. I know you don't love me. I know you just want to top it. Bye bye. Mapenzi shamba uyapande uyavune ebwana we. Mapenzi kulisha na nilishe.
Sema weni pokon 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 nyoko. Kama mzigo uko soko 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 soko. Sema acha longo longo. Nisijiri hireti.
Acha foka foko. Foko foko foko. Lazima tuboke mito boko. Boko boko boko. Mwenyewe mija kwenye mboko. Boko mboko. Boko.
Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
Oh yeah. Basi come home nimalize.
Zijune.
Alright. Basi feelings nimalize.
Feelings in my lips,
mom. Tena dan.